David, aka DJ Daddy. This is Ambiance Congo, and I think we should hear some more. Let's hear some more Jean Poy, singing this time with the Tiers Monde Cooperation Group. This is an album fronted up by Mpopo Loai Des, the saxophone player. We're gonna hear a track off of this one called Bel Mondo.
Na ngai sempo ya mobalio, oh ngai na yo,
Olingo.
olinga naka kominyo abalanga ito ata salinga imabenga inabondela kai ata memelinga imbanda ye nalo bakate nalanda mubema ya mama na bana nabi makate nalanda mubema ya mwasi ya nako nabi makate bilamba ya kolata nazwa kase pa ya baninga lelo na ebi mabe ya kolinga ya sans unique Toka bwana na ba famille na ngai pepo ya mobalio oh ngai na ye oh
kolinga na me mama bo belmondo
ngai na ye oh
kolinga na me mama bo belmondo
ngai na mobali yango eh Lelo na yebi mabe ya kolinga ya sans unique Oh ngai na yo
Kolingo na me mama bo belmondo
Ngai na yo
Kolingo na me mama bo belmondo
Ngai na mobali yango ye
Actually, I don't think we heard Joe Mpoya in that song. I think we the singers on that were Akumu Nana and Tantine Bikika, along with, I think that was Ndombe Opitum, and we heard singing on that from this album of Mpompo Loai and Cheers Monde. Okay, let's hear some more music. Let's jump over and hear some Franco and the Tout Puissant OK Jazz.
Mama, ngai na sali ninyo, nazali kokufa na liloba na mokongo e. Bape kisi na lobate, ngai na sali ninyo, Nazali kokufa na raison na motema e.
Likambo na lopeki na se akwiti ya masanga. Bakose linga likambo epa ya kabongo. Na lobanini na bato moto azala kate mwengo. Akufa na kisangani na tango ya mobulu e.
Ya kabongo, ngaya wana kolela. Nazangi moto na simi sampasi na ngayogo. Doto na lotaki, zoka na memi gambo. Banganga balemba likoli mbola ndoto na ngayogo.
Likambo na lopaki na se akwiti ya masanga. Bakose linga likambo epa ya kabongo. Na lobanini na bato moto azala kate mwengo. Akufa na kisangani na tango ya mobulu e.
Ya kabongo, ngaya wana kolela. Nazangi moto na simi sampasi na ngayogo. Ndoto na lotaki, zoka na memingambo. Banganga bale mali kolimbola ndoto na ngayogo. Makaniseleki na keiti kokanisa. Moti ndoto binaka na aniversari ya ngalula. Moto na yoli kolo ya tolo nangai. Pembe na lito inanga olo baka lilo bamoko. Eko kufate obo ingo eko kufate. Suki pembe ilaka osenza komba. Nakamwe onenge o change mamaye. Bo ingo lakakanga bolozi ya mokili na lirio. Nasome la chéri na ngai kado ya aniversero. Na butu likolo litondi nena mweseo. Talanga pongi etondi na bandoto e.
Eko kufate obolingo eko kufate. Lilo bana bombaka na lisolo to solo laka. Nazonga kine siko yoto banaki. Nganda to salaka feti lopango bateki sana liyo.
Likambo na lopaki na se akwiti ya masanga. Bakose linga likambo epa ya kabongo. Na lobanini na bato moto azala kate mwengo. Akufa na kisangani na tango ya mobulu ebe.
Ya kabongo, ngaya wana kolela. Nazangi moto na simi sampasi na ngayogo. Ndoto na lotaki, zoka na memi kambo. Banganga bale mbali kolimbola ndoto na ngayogo. Seleki na keiti kokanisa. Moti ndoto binaka na aniversari ya ngalula. Moto na yoli kolo ya tolo nangai. Pembe na lito inanga olo baka lilo bamoko.
Eko kufate obolingo eko kufate. Suki pembe ilaka osenza komba.
Nakamwe onenge o change mamaye.
Bolingo lakakanga bolozi ya mokili na lilio.
Nasome la chéri na ngai kado ya aniversero. Na butu likolo litondi nena mweseo. Talanga pongi etondi na bandoto e.
Eko kufate obolingo eko kufate. Lio bana bombaka na lisolo to solo laka.
Nazonga kine ziko yoto banaki. Anda to sala cafe ti lo pago bate quizá.
Música. sengine malade Bolingo etiki malade sengine liwae Ogo tizana na kanganga makasio Liwali komi pene simbanga makasio
Bolingo etiki malade komine malade mamahe Yaka kolongo langa isusi na motema Bolingo talali kololi tondine na mwese mama Kaya wapongi etoni na bandoto e Bonga kotoko tolo atekisanga bandoto e Lokola na lotio e malade kozonga mama e
Bolingo etiki l'amour e kominde malade o Bolingo etiki malade senginde liwae Bogo tizana na kanganga makasio Liwali komi pene simbanga makasio
Bolingo etiki malade benine mapipi na zoto Yaka kolongo langa iba pasi na motema Bolingo lobi na pakwa na zonga kine siko yoto bandaki Bona kutata souvenire ya pamba ye Bonka bongo na kamwende koka mwaye Banda to sala kafeti lopango bate kainga na kamwe
Bolingo etiki l'amour e kominde malade Bolingo etiki malade senginde liwae Bolo tizana na kanganga makasio Liwali komi pene simbanga makasio
Bolingo etiki matonyo setinga minga na nzoto poninye Yaka kolongo langa ilisumu na motema Bolingo talali kololi tondinde na mwese mama Ngaya wapongi etoni na bandoto e
Bonga kotoko tolo apeki sanga bandoto e
Lokola na lotio e malade kozonga papa e
Bolingo etiki l'amour e kominde malade
o Kabongo e
Bolingo etiki malade senginde liwa e
Naleli
Bogo tizana na kanganga makasio Liwali komi pene simbanga makasio
Bolingo etiki l'amour e benine mapibi na zoto e Yaka kolongo langa iba pasi na motema Bolingo lobi na pokwa na zonga kine siko yoto bandaki Bona kutata souvenire ya pamba e Kabongo na kamwende koka mwae Ngana to sala kafeti lopango bavanda inga na kamwe
Bolingo etiki l'amour e kominde malade
Kabongo e
Bolingo etiki malade senginde liwae
Naleli mama
tizana na kanganga makasio Liwali komi pene simbanga makasio
Bolingo etiki l'amour e kominde malade mama Yaka kolongo langa isusi na motema Bolingo talali kololi tondinde na mwese mama Ngaya wa susi entoni na motema e Onga kotoko tolo apeki sanga kolota Lokola na lotio e bampasi e kozonga mama e
Bolingo etiki l'amour e kominde malade
o
Bolingo etiki malade senginde liwae
Naleli mama
Ogo tizana na kanganga makasio Liwali komi pene simbanga makasio
likambo ya kokambwa oyonga na monaka mama Regine mama tina ninyo kosala kazunguluke yebisanga ekoyokanga sanite ojina tonatika tonala danzela na lingi konyata kamoni yo komplike yo Posiciona yo na koye bate Sokyo ligenga ida libala Sokyo ligenga ida makango Sokyo lula kikitoko ya foto e Toko ligenga ipoda bongo Regine Oh Gina Lendi osala kinga sabotage Oyo kisa kinga soni Regine Kinga imbandana miso Osara kinga sambra Poda ebate o Regine Oh Gina Leni osara kinga sabotage Kisa kinga soni Regine Ola kisa kinga ipata na miso Osara kinga sambla pona ebate o Regine Oh Gina Oh Gina o Regine Namuga nyongo teo Ebisa gaye Sokina tika Na sala kambaba Kapena linga taxi Yoke la gaibawa Lendi yona banda Iprona foka bele Opesi e fulare Mama, na koyo kambawa Na pebale kimige Kanyako salisa
All right, that was the Orchestra Conga de la Capitale with the song Ngai Mpe Baleki Mingi. Before that, that was a 45 RPM single, actually, from 1972. Before that, Franco, the Tupusan Oke Jazz, with the song Nganga Lopango Batakisa, probably one of the great examples of the interplay of guitar and saxophone in Congolese Rumba Odemba. That's a great example of that. Great song from Franco, or the Tupusan Oke Jazz, from a CD compilation that came out in 1996 called Tre Fasche. Again, Franco and the OK Jazz. Before that, Mpompo Loai and Tears Moan Cooperation, the song Bel Mondo from the LP 84, Mpompo Loai. Playing music that's heavy on the saxophones, if not led up by saxophone players today. In a minute, we just heard from the Orchestra Congo de la Capitale. We'll hear something from the Orchestra Bantu de la Capitale. But first, let me let you know that support for WRIR comes from Union Market, Neighborhood Grocery and Eatery in Union Hill. Union Market is open Sunday through Thursday from 10 a.m. to 10 p.m. Friday and Saturday from 10 a.m. to 11 p.m. And delivery by Quickness RVA is available daily from 11 a.m. to 9:45 p.m. Menus and more are online at unionmarketrva.com. And support for WRIR also comes from Quickness RVA and quicknessrva.com, a mobile means of requesting delivery from dozens of local restaurants by bicycle to your Richmond business or home. Quickness RVA offers commercial and personal package pickup and delivery services too. Locally owned and bicycle-based, online ordering is available at quicknessrva.com. As a public service message, since we're talking about bicycles, whether you're a cyclist or a motorist, there are always ways that we can make getting around safer for everyone. We all share the same roads. State law here in Virginia requires motorists to give cyclists 3 feet when passing and must do so at a safe speed. Cyclists are allowed to use the full lane, though if a cyclist feels it's safe, they can move to the right to allow a motorist to pass. When exiting your car, check for cyclists in your side view mirrors before opening the doors. And cyclists should always be aware, watch the rearview mirrors of the people in the cars and make sure they don't open the door in your face. You have some responsibility for that too. Cyclists should always ride with the flow of traffic. Aim for visibility when riding your bike. Wear a white with a white front light and a rear red light or a rear red reflector after dark. You can find more tips for safe cycling at bikeleague.org. Find our track list at www.wrir.org. I hope you've been enjoying the program as much today as I've been enjoying putting it out. I love sax and guitar and a vocal combination of Congolese music in this Rumba style. All right, I promised some Orchestra Bantu de la Capitale. Let's do that. This is from their 20th anniversary LP, which came out in late 70s or early 80s. They were founded in 1959, so it was probably early 80s or 1980, right around there. We're going to hear the song called Solama from this Gatefold 2 album LP on the Production Music Club label.
Solama na koka mwa mama Denge bolingo eko salanga iboye Omote maya mwana moto komoni sabasi Chéri sola na kokite ko supporte Bolingo eta mwisinga ibongo he Mwaye kakate fote na bomba Bombo ya sola malako belela Bobimba na yo chéri na kokupela Na beli batrouble ya bolingo go Solana le mi ma pasi alamo Solama e toi ma prepere Solama e buina la gaya moteba Bolingo e tumbu ya la mi Solana komi mbombo Solama e toi ma prepere Solama e buina la gaya moteba Bolingo e tumbu ya la mi Solana komi mbombo
Oh,
sola e gai na poni o bolingo eh sola e sola sola ma eh
sola sheri bolingo na baby toto mama na poni na basusi bona la mulu he longolanga na bole oyo mwana mama bolingo
Esa la butu moi comelanga. boli mula mama na boy ko sala mumbu ya boli we lotikali ba kone sose mama soki osili kambona koya ezala butu moi komelanga boli me boli mula mama Napoi kozala mumbu ya bolingoe
Kimonde mezalili sumote mama
mama mama
Kimonde mezalili wate oh mama
lele
Mambali to boti na ebana libwa Mwana liboso aboti biso koko mama Yami bale asala kana Boyebi Matata na koma mama bongi saka yango Osengi divorce yo kiba na mawate Kala lelo yo likwe, likwe mama
Toti kaliba konesanse mama Soki ozili kambo na koya Eza la butu moi komelanga Poli me poli mula mama Napoi kozala mumbu ya bolingwe Toti kaliba konesanse mama Soki ozili kambo na koya Eza la butu moi komelanga Poli me poli mula mama Napoi kozala mumbu ya bolingwe
Oyebi na malamu na sala kanangai Oyebi bien azali na saler nanga na suka sanza Lika moya bana engindi mama Sheri na zako na balabala monene loko ebite Kalobi ya katova na oko talibala mama Okutinga na biloko nyoso na ndako
Oyoki
Oyingili kambo nini na motema na yo
Sakola papa
Opanjinga sangolo binga mwasi na kobi moyibi Olobi otongi ofinginga partu Aloke biloko wananga moko na ebitina nango Mama, mama, ngoya o, ngoya o
Toti kaliba kone sose mama Soki ozili kambo na koya Ezala butu moi komelanga Poli me poli mula mama Napoi kozala mumbu ya bolingwe Toti kaliba kone sose mama Soki ozili kambo na koya Ezala butu moi komelanga Poli me poli mula mama Napoi kozala mumbu ya bolingwe
Thank you.
ozili kambo na koya Eza la butu moi komelama Polingwe polimu la mama Na moi koza la moumbu ya polingwe Toti kaliba kone sanse mama Soki ozili kambo na koya Eza la butu moi komelama Poli me poli mula mama Na moi koza la moumbu ya polingwe
Poli kamo ya ma kamarade na mokilie Oh, koza la jantinde ma peboye Koyo kakabato ma wande ma peboye mama Mokili azala kane na reconnaissance te Hata obikisi moto komi nendo kina ye Oh mama 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 ngoya oh
Toti kaliba konesanswe mama Soki ozili kambo na koya Eza la butu moi komelanga Poli me poli mula mama Na boy koza la mumbu ya boli mwe
Goodman, host of Democracy Now!, your daily grassroots global news hour. Tune in weekday mornings 8 to 9 here on WRIR, Richmond Independent Radio.
All right, that last track was Le Prince Yulu Mabiala, the title from an LP called, just simply called International Yulu Mabiala and the Orchestra Kamikaze. We heard the song called Connaissance. Before that, Bantu de la Capital with Solama. I'm going to end up, I said on a Facebook post I was going to play some music from Buffalo, the saxophonist. And I looked around trying to find some stuff. A lot of it was kind of sukusi and not very good, but this next song is pretty good. It's from an album called Buffalo Presente Les Tontons. We're going to hear a song off of this one called Union Fait la Force. It doesn't have a whole lot of saxophone in it, but what's in it is pretty good. Thanks for listening today, by the way, and thanks for your requests. I wasn't able to do all of them because some of them came in a little bit late, Tim Harding. But we're going to go ahead and play some tontons, and then it'll be time for the Motherland Influence at 5. Thanks for listening.
Yeah. force Aza trafike alaga ekwele ke kodorotie
Alaga enala ebungi aita union pela force Sans trafike kwa kekizo okondaliti eke kandu tere Aita pardon omingi alaga enala ebungi tere oh
Aita oh alaga oh Aita oh alaga oh
Oh mama
Alaga enala ebungi aita union pela force Aza trafike alaga ekwele
Aita e mogile ke son baba boganda trase na e o
Aita o alaga o Aita o alaga o
Oh mama
Alaga e nana e bungi Aita ino fe la force Asa trafike alaga e kwele ke kodolo diye